studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere sappo enay lewru novembre jana yamde soki do radio jamana jenne sekirab jottinono do kabaruji du yumar way galo o kompititi wide gubenodi tirtod aza wadde be bi wattu jono be jabay wotey di ngadle sa haleedi medendi soni lamu hakkunde jo jottina katon fatima le on do wattu bale halana ne gonde leedi meden di kollitiwi do wattu jono keba e balli guurudo bangal to laamu oto be kollitiwi di milliardoji kewdi di laamu yaltini wattu jono fi e mbudo hokkaybe no be kani fabirade woteji di le on do wattu be kollitiwi le laamu motto tawede wiide bange goddo jam e dejere wala ton fu be bi hi woteji ngadan dum won le laamu motto non be kollitiri wiide wattu jono kanko governor gondo to kollitiwi di hejjodi di fu bama nayiri di bangal denagu kenyen be kolliti wiide walde heere kasen bangile leedi ne en di de do walde dum woni yimbe le gombe le sa haleedi ne de di joddi be wattu jono france be kolliti wiide malion leedi di bibbe leedi di fu poti e mali non be kolliti wiide wattu jono dum be bi koni faana de do walde be jottuti yalla hono jam e dejer hani wartide le leedi me den di kanye le sa hangal fu e mangal mudum se crab di wonno sembe kabaruuti di min jogini o do be tande di batte radio di fa gasa bismillah modon e hedaade litinde wiide dum wonno campagne tenugol yimbe dum wonde wadde fa hande le leedi meden di de won yonter hande fu sekitade gobinodi tirtod aza wadde ko litiwide woteedi fati ngade wattu jono sabide dum yedda kaldale kawrangal le majjum be bi woteedi di kana wadde soni lam hakkunde jo jojna kale sa haleedi meden di do e noga lewru novembre ndo fa keben famtade kede muhammadu samaseku
yusufa yidugol gongal fedde sima fewde landinal woteedi di le ko mun ko fedde de holitiwide an hani kino den tan juingol lam hakkunde jiddi fadde men landine wuteji commune ngaji di nde holiti wiide dum fay landinal wuteji commune ngaji di ele labal yu goto imade lamuji hakkundeji di gube gonde der fede de bihi dun ko lam o tidi kabar wuteji commune ngaji di fadde jingu lamuji hakkundeji di yu luttugol sereaji talkul kawral aljingal bangi goddo dum wadde wuteji di nyande noga lewru novembre yu hella wonande hakkeji ujunaji ujunaji imbele nyungitibe e egube ndano fede de holiti wiide yu lamu anda kanyun lato sababu kala torraji di nyutinta imbele gure mabbe de gilla sinyungul talkur jam e dejerandu fede siman kay jabanal fi landinal wuteji commune ngaji di yontere jabbinde nyongitibe d'accord de beera kuliti wiide ngana wotobe nyande alande yila be do nyongitibe yi wartude der leedi malindi fode landinal wuteji di
walde wonde kasen wonde leeledi meden di humninde kabaro wuteji be kuliti wiide wattu jono wala fum balli gumo laamo wadi fode mabbe de do walde noddir observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali wattu jono be biidu won milliardoji sappo didi laamo yaltini kabaro wuteji di saadi fe e mbudu goto be kebay kam noobe kani faabiraaji do wote no kani wadirde do laabal kede kanko no dotet Ibrahim Sango kanko no horeje de do walde ko mo halido hen do focci tango mu minisende bu
autorité d'état a un budget de 12 milliards
hande woni ko laamu o hokki milliardoji sappo didi sefa bangal landingal wote commune ngaji pelle hala nanen en kay hebay fey buudu wala fur ko laamu o e pabotobe be ndokkibe min pami wiide pelle hala nanen en anan kasigini balliji sallabe be kuncana hore golleji bir kanye beydande famu yimbe kumani be woteji di dawrande no wototobe e honjotobe ngatta imadaraji yusufa gubbe didi piobe balon yeso jinganobe munta jama yeddobe kabaruji e alvitre fur ngalato deno mido mila dum modja lamu o kan do lalinne wotengaji hani nyingade e le demokrasi goto fu an hani darade e dandem so won basu do ko munta e dum wawi waddude
torraji
be kolliti wiide to motti to wote yiɗi ana gondi e lanninade tawede wiide bangue goto jam e deƴere wala fur kanko gouverneur gondo to o wi wattu jono ɗum wonon le cercle motti o wi kaaki kandi wotireɗi naɓama le ɗeɗo nokkule le majjundo wiɓe gonde yaltinde le hen heƴoji fa ƴeyalla hono woteyiɗi kani haybirede ley cercle motti o kede kanko noddirteɗo colonel Sidiki Samake o kanko no gouverneur motti to komo haali do hen do foccitago Muhammadou Samaseku
gundi kake wutridi nabama ele cercle ngay di fuf prefet mbé dun an gundi imadraj sala di jotina nokkuji do di mbawi jotinaade ido imadraj fuf yo sala wutidi na mbay wadede ele dejere denno an hani mi gada bawda men fuf sala idun lato non pamon kay cercle ji di fuf an kinni e kabar wutidi di mangal pande mbé an gundi dawrude no dum wawi wadede ele region fuf tajo don kay di ngatte kala nokkuji do di mbawi wadede ka bangi goddo dun di mbasan wadede kala nokkudo min tajuri denagu mu dartaki
sekrab so ngabiddo bemal ande ngal odo baynilto mi joji modo hello amen gol min noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani walde wonde kasene bangi leedi meedin din der walde be kolliti wiide bibbe leedi di fu poti le mali non be kollitri wiide der walde inde mudo noddirte dum won non e hala mabbe dum won burda mere debbe noddir agal hor le majjun be kolliti wiide wattu joni o be jewan yalla hono be yaltinirta le hen datti jewe yalla hono jawlel wattu fu ballete le leedi meedin di jawlel nayiride bangal yirwer dum fonde hakkude yimbe lebe tagal mudo dum be kolliti dum jabanayno laam hakkunde johande jinnire le saha leedi meedin di sabbi debbe bi yimbe burbe fu famdude ton kanyi en daari wattu joni o fa ndada ngada ton jingana yalaaji mudu en do yimbe burbe fu hewde be kede kanko noddete meedi agma mubarak kanko woni hore jo ndedo walde ko mo halidu hendo faccitango muhammadu samaseku
tout monde sait ce qui se passe aujourd'hui dalino
goto dulla ko wudi le salid malindi rafni ana chatudo min gundi be ngada do wulitango fawde kabar mudu misale bangal lamu jaknuji di min taki wi wakat juno yimbe jo en sembe tan lamu dogata do be ngala bawde be denno gubede e kanye lam o tan jogi kabar mudum jamare nde fu ana yopira hore mudum kabato be do gubede jaati mun dum chama yobbe do yimbe le galleji mun en amdu fim nen denno fawde dido kabaruji woni ko min kumpitata on jo ingol fedde amen akal ohar fedde civil en meta be sanne bangal raf jukoje de ana wara libbi jeegom joni ko karutal arande wal fedde nde wadama wakat jun o de faba leedi france woni ko min jodini fedde nde sala gutuma ko leedi min dina hewte sifadun martinde kumpa jama o wiide minen ngombe jollabe yigta fe leedi men
loin on tient à la stabilité de notre pays.
Wattu jono sukabe jokkolbe gombe leedel Afrique de yalla kambe ko mabbe pammine fa Afrique fuujja yalla hon ha nangi nirde juude be bi don fa na kawrtel ngadungal aswer jabbinonde do bomoko do ngal do kawrtel walde sukabe jokkolbe gombe le rumde Afrique de hedja mabbe gombe do mali do kany en pewni ngal do kawrtel le majjun wattu jono be bi hiidja yalla hon hakkilaji president ngabe kojube independence arande be no hakkilaji muuden kan tabred le leedi meden di kede kanko no dutte docteur Makan Diallo kanko no horeje don sukabe jokkolbe gombe le walde union africaine de comme halido hendo faccitango muhammadu samaseku
l'objectif principal de l'association c'est d'aller
fanda fedende yo gutuma ko runde afrique de juinde dental lede runde afrique de min dawran beydande famu sukabe hewbe bangal mudun sabi miden milabirisu en dentini sembeji amen burani min nafa sifab amtare didi ngodi de leydi e de kebe e mijoji sukabe be kay anan bawani de kebe e mijoji ka dum yata tiagal martondirde kumpa faaso be ngadi bawde mabbe bangal mudun min milawide ko hewi ana sende mijoji mabbe e di jama wana tan landinal kawrte woni kanyum imade amay yu fabaade gulleji ngal dental leed afrique wonbe jamanal kabar mudum ka wobbe dun ngadi bawde mun en be pudiri juinde fedde leed afrique be juinno pelle kewde godde hono fedde kumanide kabar dental ngal ende hakkeji bibbe adama e ko nande mun en ka horebe leed afrique de pama wide su en denti dawro didde roni min ko goddo fuf doronta hore mun ko
sans compromettre notre afrique seul on peut rien
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Grabe njurnede jeelo unele kere dujito en pudiran do buguni do be bi kanko ministre ko minido kabaru golleji leedi meden de o yehi to buguni to wattu jono mo wonde yewtaade do no kawrtal mabbe tatabal no be kane e kintinirde sukabe jokkolbe be jangay gombe tombe no kan dernirade ko he mudu en ko yat sukabe jokkol buy nay nayon kany en kane famminede goldo fammi golno worri dondi bi dido gal musa adjo walde banque mondiale do tugor gal walde no dirta apesi yurute ngardam faado siyoro sodobe kolliti wiide wattu jono doni yimbe le gollobe kapngaaji gondi to kuccala kanye peso ba e zango so fa yotto yoro so yama kambe gondde wadde kawrtal mabbe to kurito koni faana ngal do kawrtal fa dewto wakkati jono don wuru wurde jande ekolde nudde to kirkilomde no hani tabire don le cercle yoro so kanye e kuccala lanini be odo golle academy gondo to kuccala to yurute ngardam faado kulli korodo walde sukabe jokkalbe wonde to kulli korotonde wattu jono be kolliti metti mabbe fewtude don walde noddertede fafpa nede wonde bamerton sukabe jokkalbe be kolliti wit sa e fafpa so ana bama sukabe jokkalbe martinta don walde mabbe wonde tonde be noddir cr zinde le majjum be biya be kaja fafpa sa ana bama be do sukabe jokkalbe kasen tinno jewo hono hani martinirde be kumpa urute garanti minirem faado kuccala do be bi kanko ministre kumnido yirwere le kere duuji o yehi to kuccala to jotti ki don isim no docteur CMDT gondo to kuccala to le majjundu wattu jono jotti ko no golleji haburi mo di gorri ton ciagal mudo holli isin o don laami do kessa kan do ardade isin o no worri ton wakkati jono secret do katte nyalo mo hande kabaruji meddi di mi jotti on sanne hedaade hejju jame ka faande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.
Sijo tamani.